kati na kuona una post Instagram uko bitch. Nasema uko home you sick na kuona kwenye picha godina na marafiki. Sometimes najiona niko weak kisemo na nipenda na una kama na snitch. Na muda na chekwa na marafiki sema ndo vile tunajitetea na chemba bitch. Ana ana do mana na ni treat me goza kimachino. Oh no baga na mbabu mana na jezesha sana X and so. I say ana ana do mana na ni treat me goza kimachino. Kama juzi nimekuja no kuna no taki kufungua uko dani enano. Silete shida mi huwa sipendi shida. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida. Silete shida mi huwa sipendi shida bana. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida.
Now I am the one to blame here after everything you've done and what I've been through. Yes, sometimes I feel the same dear na na feel shame pia lakini na smile too. Usitake kuharibia na mood saizi kuleta leta case ya tabilo shahidi. You tell me that I lie, look me in my eye. If I'm not the one who keep this thing alive. My babies drive me insane. My baby anapenda complain. My baby ana vitu vingi vingi anafanya lakini mimi na nyama za sisemi. My babies drive me insane. My baby anapenda complain. My baby ana vitu vingi vingi anafanya lakini mimi na nyama za sisemi.
Silete shida mi huwa sipendi shida. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida. Silete shida mi huwa sipendi shida bana. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida.
Classic music.
Silete shida mi huwa sipendi shida. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida. Silete shida mi huwa sipendi shida bana.